AM Records.
Kumbe bado tupo huku, tena siamini, bado mikono mitupu. Mama, natamani tungekuwa wote ndoto, ungefurahia nayo ferali ni nayo ndoto. Amini my dear, atoshanga niko pale pale. Mungu nipe ya kupambana, nisichoke.